Walwaransa Sudan kibban namoni kumat iba afuri olta andu anijran walakan kan uman ho karakain walittubu insa akkan hammaten ta unille gabasa mera. Kunis uminsa addunya ke sa sahamata ut intalli koratto ta manabarno ta London toko beksi sejra. Koratto nisunist intalli haran lakobsa namota du ani daran ulka ta u beksi sejra gabasa Henry Ridgewell namot is.
Walwaransa Sudan kibba barakumla mafkuda sadi yero finch ilton motum marrat kawwe kasa nittijal kabame. Waggala masana boda waligalten alarama lati samesni digame. Ittifufe okarbi yattike sa daranu baballate. Batil madabre kanakesa waligalten kabramma lati sameyu waransa mayu ittifufe jira. Lolli Sudan kibba kesa kun lubbu heddu galafate. Koratto nekajaranitti waransichit uminsa lubbu garakumat ibbafurit akkabsise. Waransicha wajjin rakkole walqabatanin kannen umani rajire sisani iro tagaye yakkatanille qorannan kun dubate jira qorannon kun dabbata barnota magala London jiru kessa kabarsisan Professor Francisco Kekin kan ogganamu yoto gargar samallaqa dabbata United States kan Institute of Peace jira murargata Professor Kekin hala Sudan kessa naibsan
this place is South Sudan more broadly on par
Al Sudan kibba ke sakun o karawan biyota Afrika u fe Sahara gadi chala balina satin kasire afkan rak ke sawji wal fakata jiran qorannan lakko sana mota Sudan kibba ke satti umani lachi segegge same kun kanneno karawal waransa ke satti duan qofaton tane kannen dafolo da sanatin jechun anqina yegum safayya anqina nyata yokanimmo rakko ukubatin umanille ofge sakaba
They have actually been shown in many different armed conflicts to be sometimes
Rakkoleen kun walitti bu'insa wangeggeeffaman hedduu keessatti mul'atanii jiran. Duutirra jireessisa rakkoo kanatti hidhateetii jiru Profeesar Keekiin. Bahiin qorannoo Sudaan kibbaa keessaa kun wal waraansicha dhaabsisuun agama hojii 40 barbaachisaa akka ta'e agarsiisa ka jedhan qorattoonni. Bahiin qorannichaa akka rakkoo namoomaa Sudaan kibbaatti ilaalchi kennamu ka gargaaru ta'ullee dubbatanii jiru.